yako Nanita nitowe sokwe Jamani munitowe sokwe Jamani munitowe soko Nanita nitowe soko Jamani munitowe soko Amenyo asinye na esa ishi Chida tu ni Friday, Saturday na Sunday Ses Naomi Mos Villas Mos Oriot Pika matumbo fry, tunakuta na summer bus Nimechoka kuka soko Sanju mechoka Nimechoka kuka soko Nimechoka kuwa nyanya Unachwa unaoza Nimechoka avocado Unafinywa Nimechoka kuwa miwa Unakulwa unatemwa Eri niwe kibandas kinanikae Apo milele niwe kibandas kinanikae Forever Nikae milele Nanita nitowa soko Honorable Neto toka tolewa Munani achia nani jameni Munitoe soko George Luto Niko yasla for asla Kama tisha lenuto Iyo mune Naweza pika
Delicious
Naweza pika Mauta usafi nayo
Naweza
Usafi nayo
Nawezana
Naweza sapie Naweza lea
Kulea nayo kwa bilia
Naweza lea jamani munitoe soko
Kulea
Naweza lea jamani munitoe soko
Upendo nayo
Takupenda usao mama
Upendo nayo Upendo nayo nakupa 100%
100%
Mahaba nayo nakupa 100%
Mapenzi
Mapenzi nayo nakupa 100%
Mahaba Justice for mama boss Atolewe sokoni Nikubaya Sokoni maribika Imeoza Monitoe jamani
Nanita nitowa soko Nanita nitowa soko Jamani munitoe soko Jamani munitoe soko Nitowa soko Jamani munitoe soko
Amenyo sinye Na esa ishi Shida tu ni Friday Saturday na Sunday Ses Naomi Mos Villas Mos Oriot Pika matumbo fry Tunakuta na summer bus Honorable Peter Salasha Sunitoe soko yawa Ritma Tino Tech Usijaribu kulenga
Lessons Protection